Dr. Jibbo onon goni lokotorojo mawdo kawjido e fi durwi didde e nyawuji rapoji noy fi kolera o wontiri de leydi men Nigerdi.
To wakkati gonɗe o eɗen tawani e dow fila ko darto hono ñaw choléra ngu enda an wona raaɓa nder leyɗe men Afrique kewɗe leyɗe kewɗe kewɗe leydi Niger du konnon tawɗa choléra on enda si en koƴi Nigéria du kero muɗum Niger ɗo enen nokkuji kewɗe no wodi choléra on koye ni leydi Niger ɗo seni en daari fuɗɗaynani illum hono sappo e joyi lewru juillet ɗon du konnon yiya kanal électorale maɗa rumfa jooni noon hono gollal ngal gomnanti kañum e wallo muɗum waɗi kam waddi ko fa hannde ɗum laatowaki baasi sanne caggal mum du konɗan ni seni mi hoƴani oni enka ele kero leydi men Niger fuu waɗuɓe choléra ko min mbin himɓe ujunaji ɗiɗon e keme joyo e capanɗe jeetaton dow mabɓe dugu capanɗe nayi e jeenayi kañum woni ko maayi ɗum du konɗan lélectoreje kewɗe no enɗa hono joni mada rumfa toon dani en maraɗi commune muɗum fande e guidal rumji
nde lokotorore maragoru département mo gaya himɓe foto ñawgu nanki
to gaye ɗo hono hunnon ko fuɗɗi ni seeɗa kala e ɗum mawnayi miɗen miijet ɗum mawnta jaati goo lewru ndu woni ko ɗum fuɗɗi yiyetto ene himɓe capanɗe nayi e nayi on du konɗan woni ñawɓe ono ƴiwde keñal nde ni sappo e ɗiɗon tan woni ko ñaw e won on no sawro min andu hannde sen ɗo yeehi tawan sappo e ɗon ɓeɗo woɓɓe maɓɓe fuu yo faama tawan daɗi caggal majjum ndu min nanayi fuu maayɗo
région Modifa no wondi kerol e leydi Nigéria wuro Maiduguri himɓe keɓama wonduɓe ñaw ngu laaɓe ɗiye koƴuɗon
to Difa min kooƴi hon nokku laatiɗo min gattani ɗen sembe dow fila dur duggol e choléra on endam no woodi komin cikili hakkilde sanne sanne rawana e hoore muɗum ko duminaɗe sappo e jeɗɗi min gaɗino tuugal ko hisinto himɓe kadi mo kalami oɗum ine gaɗa hono tindi e pirto ko e himɓe dow fila ko darto kulle gaɗoje ko choléra o nanga neɗɗo naadu kono so nanngo neɗɗo neɗɗo han tawe jooɗo rekki hoggo warde hoggo himɓe amin golloɓe amin no jaha no jiya himɓe ɓen enda no labte nokkuje mabɓe ɓe godi nebbam gollatiɗan kañum won koɓe bisoto nokkuɗe enɗa heɓa choléra on so taɗon wata ɓe gattina ɓen e ndiyam muɗum jerteɗam ɗum woni komin gomi ɗin golla.